teamsavvy.com.
Tena injiri songe mbele, hakuna msiba tena. Wambie wafute machozi, wanae mlilia ameshinda kifo na mauti. Wanaume Yesu, oh, kama alivyo sema atafufuka, kafufuka kweli. Mwanaume Yesu ameshinda kifo. Yeah, askari waliolinda kaburi wanashanga. Ameshinda kifo. Aye. Ayupo. Limebaki jiwe. Kaburini Yesu hayupo. Wambie wajue.
Ameshinda kifo.
Kaburini Yesu hayupo.
Wambie madui,
wambie wajue. Amefufuka Yesu. Ameshinda kifo.
Hayupo
Hayupo.
Hayupo pale.
Imebaki jiwe.
Kaburini,
kaburini Yesu hayupo.
Wafuga mashetani,
wambie wajue. Amefufuka Yesu. Ameshinda kifo.
Wasije wakashindwa kusikia. Akifufuka Yesu, akishinda kifo.
Ameshinda kifo.
Hayupo.
Hayupo.
Hayupo pale.
Imebaki jiwe.
Wambie ni
kaburini Yesu hayupo.
Wambie.
Wambie wajue. Amefufuka Yesu. Ameshinda kifo.
Thank you.
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.